kitongole kivunanyizibwa kuddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kivuddeyo bwekirayi kisa kunenga abavunanyizibwa mu kussa mu nkola ebikwekweto okuyimiriza mangu ddala abo bonna abatunda eddagala mu bbaasi ezitambula eŋŋendo empanvu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kino kiddiridde abasaabaze naddala abo abatambulira ku luguudo lwa Kampala Gululira mu West Nile Kone Kampala Kalamoja okuyita embale Kone Busi ya Malaba okwekubira enduulu ku nsonga eno. Wadde nga wabaddewo okulabula okuva eri minisitule y'ebyobulamu bangi ku batunda eddagala lino omuli n'eri ekinnansi bazze beeyongera mu katale ng'abasinga balitundira mu bbaasi zino. Kati Emmanuel Omirambe ng'atwala ekitongole kino mu bitundu ebya West Nile agamba nti bavuddeyo ne kaweefube okusobola okwewala ebyo ebiyinza okuddirira nga bangi bateeka obulamu bwa bannayuganda mu katyabaga.
In buses, I must tell you that this advertisement in buses with those guys, these people, they enter these buses from Bombo, they come somewhere there, they stop, another one enters, Kigumba, they stop, another one enters, Karumba, like that, they wait for buses, they go that way. So Frederick, take it. But the buses are coming to West Nile, they don't cross the night, they remain there in Karumba. We have been reporting this. These cases to enforcement, they should find a way of getting them.